rest as you. Of what you can be moon gate in one deal of mamma. I want to see a man who near him. Took well, look, moon, mellow, quapple, no, no. Mobisia for quabble.
Yeah.
kenami mashimeleze ikechukwu stanli ejirika mwaka mwa ikenga gi kwoto ikenga gi mwanya ikenga gi buchukwu nono kanyikelezi owele owele nokita onnekwu enyi ebighi gi nwakwọ owele. Ịmakwa n'ọsalụghị ọkụ na mala Chukwu juru malụ, ebube Chukwu dị n'isi m, ngọzi Chukwu ejugo malụ. Ịmakwa na ejebejebe na anyị n'ike ngasị eje, ike nga na-eburu anyị agha, ike nga anyị bụ Chukwu nọ n'ọrụ. Ike nga asalụghị ọkụ, ọsalụghị ọkụ.